Paco Boy. Timbani, yeah. Hey yo, whether nta kuma TV kumbe airplay, I don't care. Ku corrupted the system, doesn't play fair. The royalty site of ampeleni bange pfumeli nongani tlangela madlekeni. The one to opportunity tina matihlo kambele limpopo ilenguzeni swina matiko. Tingoma ku tsala platform ku tsala me xinkwa xi kuma hi vanhu van'we ene ku sala me ni na malembe ni ri broke or maybe swi tava west hlupheka motivation or maybe ku tava stress cause loko u ri broke u hundzuka joke hata tech ku tenga xikwembu yi feature stroke. I want to have things that I can say is mine khandle ka ni pusha ku ni ta hlula a ku na sign and swi easy ku lose hope khwiri ri le ku rileni hi mhaka ndlala poto ra vusweti ri le ku vileni se ni huma na timbambu ku kala menyo life I make sense nga ku gigi kala fenyo vanhu va ni tekela hansi as if ni kala velu ni bapiki na for sure loko va pressa pusha phanda and I hate ku vona nyiko ka yi mbombomela but I do understand ku why gokojela ku holopa na mutswari swi wrong va fundisi va nge ni pfuni kosi khomiwa hi mbilu swi strong brame chava ku na ku tshamani matihlweni hi mhaka enga ni va thyakise hi vito matikweni swa ni tikela ku vuya kaya seletele xihlovo ti thwayo ni rivaleli pepejele xivongo ta ku fakela rido sireni ni veka na flower va ti ni ehlisa moya va demoni ri na power pain ni teka over ntsako wa kala na swi lava ku rivalela mara mbilu ya ala xikwembu njhe wa ni twa listen to my cry ni ri langa tikosi tshangeni ra mihloti ku dry ni lava peace na rirhandzu xikan'we na joy ku ni ta swi nyika two girls xikan'we na boy sometimes ni twa nkarhi ni ngo tshika music kaya not manager and I feel so stupid the fan is too confused about ni take it serious I wish va understand that cause it is ku va famous anti swa munhu ni cacela milorho but na loyiwa every day and night make a spunta leswi na soliwa na xibati xa xifulana ni xi nanguti 2 minutes xi ni tsundzuxa swo va xi ni humesa na mihloti accident lo endliwa ku ni tshoveka spinal cord va beje hi sentence va vekela final dot the fan mi nge pfumeli loko no tshika music because you like this rhymes but hey I'm going through hard times yeah. I'm going through hard times. Defend me get from melody, no take my music. I'm going through hard times.